studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hedi be studio tamani o do sa e saki ko maado Ousmane Diko halantan kabaruji gondidodi yude maison la presse la bumako ni jire wonani to boggi jande to wartu sappo e jeegobo fedde jokkititonde golle kawral joɗima keñe bamako ɗo o woni Batu Arana Sesa caggal Batu Kawral leydi ndi ɗo li Batu o noon ko yaari yeeso kañum e tiiɗallaji paliɗi li ƴeŋigo golle kawral ngal fuu kollititte hooreɓe plateforme ka ana gikkani faa sanne o Batu e o Batu jokkititoɗo golle kawral ngal eɓe jeeli hono ƴeŋigo golle kawral ngal du yaawa joga e hooreɓe dendal ngal guɓe azawad ɗe ka kollitino hono kawral heɓaka dow kabaru azawad li Batu Kawral leydi ndi li ngallure menaka ndeedu dabareji kesi ɓamama bangal hono ndenago caggal ko hoorejo soldat un plateforme goto wonki mo harba ko yo ɗingoni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla maɗon e dow studio tamani Batu sappo e jeegoɓo fedde jokkititonde golle kawral ngal fuɗɗi keñe Bamako battane muɗum yo famande ko heɓa e li golle muɗum nonno keƴaɗo gouvernement fay goto no walana toon e ɗum e li Batu o ko gueɗe yogade ka kolliti nonno jonde Batu nde waɗan hannde du derintino o noon ko holliti ko ana welti eno e ko yogajum yaari yeeso ko ana yeeli du hono jokkitagol golle kawral ngal waɗa nonno kanko David Squens joko kejado minisma wonko haldi e Mahamad Almaymoun keddana ko Mamadou Sam Seku faccetani en
on discute comme toujours la mise en
non min bowiri ni yo do gulleji talkurundu min jawtata den no sifa en jogi ko min kinno Batu yimbele teddube wadama non nyande 10 février ndu ko heewi halama tama ko heewi gollama der ati dabareji di hawra e domun der Batu o hakkilo am kabaruji lobbi kiwdi kebama wona Batu mawdo do dewral bibe leydi ndi jottingul lamuji hakkundeji di mokko gawo wonko yari yeso dun der dabare yewtugol nugasareji ɗi kako heewi dunna heddi golleede bangal ndenagu dakagol e laamuji hakkundeji tumbutu e tawdeni min kaltidan dow kabaruji rewere e kañe hono golleji talkuru jam e dewral ndu jawinte ndenno mine mila wiide wonko yaari yeeso jaati yila am e gouvernement o wawa joƴinde laamuji hakkundeji ɗi no yawiri mbeɗe gikkani on ɗon nokku
kay
hore plateforme ka ana pawi dimmejum en fa sanne e ley Batu jokkititoɗo golle kawral ngal nana yogaɓe deƴƴade feewi taɗe fon hono ƴeŋigo golle kawral ngal kabaru hono maduɗo du ley wade faccogol e golle kan faada aga Almahamoud secrétaire général gacca wonko haalde Mamane Almaymoun keɗɗenne ko Mamadou Sam Seku faccitani en
andon wiide yo kawrital arandewal caggal Batu mawɗo dow kawral ɓiɓe leydi ndi yo dun arandewal caggal Batu fedde jogitotonde bangal ministre en mo ñande 10 février hitande 2017 ne mo fuf dun weltanke kabaru Batu mawɗo o kami mettama tay kadi taade finder golleji kuncanaɗi hoore ɗi fay joƴingol laamu hakkundejo kidal o sawbinali wirfagol fay wotere e gollirɗe laamu ɗe sabu yuɓɓo inde makko kiddal e tumbutu fewnaka laamuji hakkundeji tumbutu e tawdeni ɗum joƴinaka fa ha nden yo sifa jogoal kabar o woni komin ƴewtata nder ngal ɗo kawrital 10 fedde jogitotonde golleji talkuru ndu mine mila wiide kabaru Batu dow dewral ɓiɓe leydi ndi ana nder golleji talkuru ndu nden yo fa hande golleji talkuru ndu goni gollaɗi yo dun kawrital ngal e muɗum yimɓele gaɗi totodiral hakkillaji
hooreɓe simaɓe ka kolliti eɓe keeɗi timmoɗo golleji fedde jokkititonde kawral ngal paade mabɓe du haalde hen hunde ɗum e wonde yogaɓe kolliti kawral waɗali dow kabaru azawad li Batu Kawral leydi ndi kanko Mahamadou Djeri Maiga mo sima wonko haaldi e dow anniyaji keɓaɗi bangal dabare keɗe ko haaldi du e Mamane Almaymoun li faccitago Mamadou Sam Seku
ɓoyal jaati ko puɗuɗen kabaru fedde jokkititonde golleji talkuru kawral ngal domen detilo golleji ɗi so ƴewten jaabuji majji mi e hooram kay mine taƴoɗo wiide golleji talkuru ndu keɓan laawol saabi nder adunaru Allah ndu fof kala nde talkuru kawral fewnama caggal baasiji e ley tiɗalla golleji ɗiɗo talki dawrete ka yimɓele cakkitan pamodirde e darujidde ko heddi golleede kawral waɗali saabi golleji ɗi gollaka no haniri alhanno ɓe puɗɗira totodiral hakkillaji nder région ngaji kumaniɗɗi kabar muɗum soɓe gara tongude nder Bamako ɗum woni ko huncanaka hoore ndenno bangal amen kay eɗen keppiɓe dawrana totodiral hakkillaji kabar azawad o hakkunde yimɓele région ngaji kasindinaɗi ɗi min gaɗan kaldal kala région dun waddan jawabuji muɗum ɗi fof ɗi tongue to Bamako toon fadde dewtere nde fewne
kala ko jiddo Martin de Kumpa poode fay do beme amen Facebook na Twitter nadu odon baay noddude e do numeroji amen di ngoni 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 tagal ko hore je soldats platform wonki mu harba le galluro menakande le lewru jabbindu nanno dabareji kessi kebama e le golle larwo dade galluro den nanno motoji dogata iwde 6 heures kiki do fawarde e 6 heures betay fa tekino hono golle habgol e wayde de inare kanko Moussa Ashratouman gote hore je MSA wonko haade intala ak Bilal kedanna ko Fatmata Bare faccetane
min pi dabareji yalla kabaru denagu ana hunchane hore e misali de gallure den cieni binin dabare denagu o min jameri ko wiete couvre-feu dum woni fay goto yaltata hakkune 18h e 6h betay min kolliti du kala jago todo han kasinbe larwete natirde e yaltirde gallure de min gadi gidali fewde e kala bangal tawrede kaborde e bomboje denno jogibe kaborde ben Martine Kumpa gila joni sabi min garay larwade cuudi din fu sani won tawrado de do kaborde joom jukete fasanne ana wara balde didi hande nelabe amin jeeyi le region gaaji di fu be jaadi hakke mobilaji sa fanda mudun yo wadde imadaraji fewde e rafindenagu e kala sawin binobe dun der region amin o
Commissaire en sappen jeego gondi e jande faamu no kiborto e yimbe le golleji mu en de jande balde nay fuddande bamako do martu martinan hono holare wartira holare hakkunde yimbe e police em teedade bonandaji kany yahabu gele torrobe kebante du faamu le de do jande de coopération japonaise e cap sahel darani wonko min e hore kaldum e ala santraure darani do hono kabaruji jande policien kede ko mumidi sendebu faccitanen
c'est dans le cadre donc de la police de
dabare heere battinowo polisaabe e bibbe leydi ndi polisaabe leydi mali mbowa dum kadum wara natude le golleji mabbe nyenden fu yo sifa bibbe leydi ngadan faaba fewde e denagu kambe e koje mabbe kanye yimbele wobbe kuntanowo kabaru mu hore yalla golleji ame ana beida hantade min jahanto yimbele faminde be golleji li benkani wadude le kabaru denagu hokkude be holare e holitinde be kambar mabbe mi endo kejaabe lamu foroba amiri en rewbe e pelle sukabe anankani wadude faaba fewde polisaabe golleji majji fuddi bete hande
dont le démarrage vient d'être fait aujourd'hui
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famita hon yimbe banamba kolliti metti mu en e le ko nyamreji bedena toguji ko kilo maro gambia ka sodo tenango chapande jetti bedama fa chapande jetti gawri du ko wonno chapande tati ngabbi fa chapande nay sikoro ko wonno hono chapande jenay ngabbi fa temdere e buudi joyi kilo lingu ko wonno temen nay ngabbi fa temede jetti nenno yimbe ton bi lam o darano hono fidude toguji le lumoji di on mobilaji didi ONG Passen jahanodi buremna darnama nyande alande taboy yimbe jatto wonnobe le majji di tetama ko jogino fu fawarde e telefoji mu en ko heba nande heedi ton yo bandeji didi jogino di kabado gonnodi do motoji chami e do pedo jetto kuchala hono choggu ni sirdi du anway hono sowinde didi ila kenye go lewru avril nen rewbe chapan njoyom maji ke kenye fa kulita belaka ewdo kabaru li masinaji di ko ni sirteno sappo fu yeyi fa noga ko wonno noga du ngabbi fa chapande nay ni sobe be non bi yo bedo go choggu gazal wadi sebe pedi kambe du choggu jiddi le micciti ndo fa hande le kabaruji di hono batu sappe jeego be fedde jokkiti tan golle kawrangal joydi ma kenya bamako o woni hono batu arano kase sa tagal batu kawral leedi ndi le batu onon ko yaari yeso kany e ko tiidalaji fali didi fu le jengi go golle kawrangal fu kolititte nenno horebe platform du ana ngikani fa sanen o batu jokkiti to golle kawrangal e be jeli hono jengi go golle kawrangal wada ko yaawi yoga e horebe dennangal gube azawade de ka kolliti kawral hebaka du kabaru azawade le betu kawral leedi ndi nenno le gallure menagar ne du hono dabareji kesi bamama bangal denagu tagal ko horeji soldats platform goto wonki mum har gaba ko do kaddu de di da kabaruji kedde heda fa hande yewtere men ana yes.